And walk with him, hold and call his words.
Naye eriggwe waliwo ebbanga ery'emyaka olukumi oba olunaku olumu ssebo kabaka wa bakabaka, kirungi okulabika nga tukyalina akadde ak'okunoonya, ak'okutegeera Mukama. Ssebo kitafumiza ebintu byonna, weebale olw'okuwerekereza ebyo by'okusala emisango n'obyongerayo, newankubadde nga ebinyiiza n'ebikola obubi bingi, okusobya okugenza mu maaso kungi. Ssebo kabaka wa bakabaka, tukusaba okkirize olwaleero nga tweyongera okubeerawo, okujja okwetereza mu maaso go, okujja okwetereza ssebo kabaka wa bakabaka, bikolwa byaffe mu magezi, mu kutambula buli kintu kyonna, ayi kabaka wa bakabaka, kyonna ekitagenze bulungi. Tusaba osonyiwe era osaasire obutali butuukirivu obwo, kale otukkirize, ayi Katonda waffe omulamu, oleme okutugaana era oleme okutugoma, kubanga tulinayo kitaffe mulala okuggyako ggwe, Mukama waffe Yesu gwe yatukuutirako Mattayo 23:9, temubanga ne kitammwe omulala ku nsi, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Ssebo kitaffe omuyinza ebintu byonna, tetuyinza newankubadde okufuna taata omulala, kubanga gwe kitaawe emyoyo gyonna. Era ssebo kabaka wa bakabaka ayogerwako mu Bbulaniya 12:9, naffe tweyongera okujja gy'oli era nga tukusaba okkiriza okwongera otuzaala, ayi kitaffe omuyinza ebintu byonna. Ssebo tetulifuna kitaffe mulala, era tusaba oleme okutugoba w'oli, era oleme okutuggyako omwoyo omutukuvu nga bwe kiri mu Zabbuli 51. Ssebo totugoba w'oli, so tetuggyako omwoyo omutukuvu. Mu Zabbuli 51:12 tusaba otuddize essanyu ery'obulokozi era otunyweze n'omwoyo ow'eddembe, ayi kabaka wa bakabaka. Era nga twebaza Mukama waffe Yesu olw'ensonga y'okutwegayirawo era nga ali ku mukono gwe ogwa ddyo ng'atusabira bulijjo, ayi Katonda waffe omulamu, nga bwe kiri mu Baruumi 8:8. Ssebo kitafumiza ebintu byonna, weebale Mukama waffe Yesu kubanga oyogera nga toludde kuleeta nkomerero mu mutukuvu nga ye mujulizi mpita ekyokubiri 3:7 n'olw'omunaana okukwira, wabula obadde ogumiikiriza oyagala basobole okwenenya waleme okubaawo n'omwazikirira. Kale naffe tuzze olwaleero ssebo Mukama waffe Yesu okulabika nga tweyongera okwetukuza, naawe oyinza okwongera okutwanjula eri kitaffe nga bwe kyawandikwa mu Mattayo 10, bwe tunaakwegaana naawe onaatwegaana eri kitaawo. Naye ssebo kabaka wa bakabaka, tuzze okweyongera okwetukuza, okweyongera okutegeera, okweyongera naawe oyongera okutwanjula eri kitaffe, tulabike ng'ezzadde erituukiridde era nga twebaza olw'omubaka omubeezi Omwoyo Omutukuvu watutumira nga ebisuubizo bwebiri mu njiri nga bwe wagiwandiisa Yokaana, oyogera nti ndibatumira omubeezi omulala. Era twalaba ekwabatuma essula ey'okubiri yajja emyaka egiyise emingi ddala 12:17, bukyanga omubeezi atuuka mu nsi muno, bukyanga omubeezi abeera n'abooluganda abangi okubaluŋŋamya mu byasa eby'enjawulo okusobola okudda gy'oli, mpozi eri abo abawakanye naye nga bwe kyali mu lubereberye essula ey'omukaaga abagenze mu kuzikirira. Naye tusaba Omwoyo Omutukuvu oleme otuleka n'okubeeramu abo abazikirira, wabula okkirize ayo omwoyo w'amazima okutukulemeramu n'okutuluŋŋamya. Era ekisinga mu byonna olumirize ensa y'ekibi, obutuukirivu n'omusango, kale tunaayinza okwawula eby'omuwendo kwetali bya muwendo, tukwaniriza omwoyo w'amazima era tukuwa ekifo ekisooka omubaka omukulu mu masekkati gaffe ne wamu n'eggye lya bamalayika abakozi amu n'abo abakwata ekigambo kya Katonda nga bwe kiri mu 12:8-10. Tusaba eggye lya bamalayika abatukkiriza ekigambo kya Katonda bajje mu masekkati gaffe, malayika Gabulyeri akwongerako okutegeera mu byawandiikwa ebitukuvu, kale naye ayitemu mu masekkati g'abantu abakunoonya mu nsi yonna. Era tusaba Mukama omuyinza ebintu byonna, bamalayika ab'entalo kuli malayika Maiko, kuli malayika Abadoni, malayika w'omuliro, okuyitayo mu bwengula ne mu bifo byonna era okusakula awamu n'okufefetanga bwe kiri mu Zaakaliya essula ery'esooka 18:19, basakulire ddala emyoyo emibi era bakwatire ddala n'okusiba basibe obunnya obutakoma. Kale malayika w'omuliro ayo gy'amaanyi gonna ag'ekizikiza agabadde gagenda gawamba ekkanisayo ey'obulokozi mu nsi yonna okutandikira mu kifo kino n'okugenda mu maaso, sibo eggye erya bamalayika abalwanyi, tubatuma era tubasindika okuyitayo batuukirize ekyo ekyayogerwako mu Mattayo 18:19-19, kye tusiba ku nsi basibe era kye tusumulula basumulule. Kale tutumye eggye eryo okuyitamu okusiba emyoyo gyonna emibi era okutemaatema enjegere zaabwe n'okwokya buli maanyi ga kizikiza, kale abantu babakunoonyezza mu nsi yonna era bakuŋŋaanye ng'olunaku lwaleero bwe luli, sebo bonna bweyongera okukutegeera era osumulule bangi kwabo abali mu nsi yonna abakuŋŋaanye ku lw'Omukama waffe Yesu era ku lwa kitaffe era bakulembedde omwoyo wa Katonda, n'abo abaali bawambibwa kale bafuuke ab'eddembe bakulemberemu era omwoyo wa Katonda. Tusaba malayika w'okuteesa ayitemu otugabiira, tunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu n'ebisigaddeko abituwongere bye twetaaga mulamu buno ne mukuweereza Katonda. Weebale Mukama kubanga otukoze obulungi, olinnyira Mukama waffe Yesu, amiini. kwetulireko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.
Praise the Lord Jesus so much.
Twebaza Katonda atwongedde ekiseera ekirungi.
We thank God he has added us another good moment.
Nga tulabika mu mpya ze.
And we appear within his dwelling.
Mu bitundu eby'omu ggulu.
In the heavenly realms.
Nga bwe kyawandiikibwa mu Efeso essuula ey'okunyola omukaaga.
It's written in Ephesians 2 verse 6.
Tutudde mitundu ebya waggulu.
That we are seated in the heavenly realms.
Wamu ne Mukama waffe Yesu.
Together with the Lord Jesus.
Kale tulabikenge era tuli mu maaso. Mukuru maaso ga Mukama waffe.
Let's appear being before the Lord's presence in heaven.
Era buli omu akole ebimugwanidde ng'oyo atudde mu maaso ga Kitaffe.
And let each one do things required of them just as the one seated before the Father.
Era otuula mu okukungaana oba bw'otambulanga.
And when you sit in the gathering or any, when you move,
oba oli ewaka oba mu kifo kyonna,
whether you are home or in any place,
teweerabiranga watuula dda mu bitundu eby'omu ggulu.
Don't forget you already sat in the heavenly realms,
era mu maaso ga Kitaffe,
and before the presence of the Father,
awali abakadde 24
where the 24 elders are,
era ng'olabibwa obutabula mu kakomi,
and you are watched over not to disappear among the 10,000.
Kale olw'okuba nti buli kiseera obeera mu maaso g'oyo,
because every moment you are in his presence,
era nga gy'otudde,
and you see the right up there.
Kikugwanidde okukola ebikugwanira eby'obutuukirivu.
What are you doing? These things which are worthy, which are righteousness.
Kale obutakolawo disappointment eri abo abakutunuulidde.
Not to make a disappointment unto people and witnesses looking at you.
Olw'okugasa.
For profiting.
N'abajulirwa abo bwe bakola eggulu n'ensi.
And all the witnesses making the heavens and
earth. Abo bagenda mu maaso n'okuba nga bagamba Kitaffe omwana ono wamusembeza.
They move on to say that Lord you do clothe this child.
Era twagala okulaba obulungi bwe.
And we want to see their goodness.
Kyo buli kiseera obutonde bubeera bukutunuulidde nnyo.
Every moment creations are keenly looking at you.
Nga bwe twawulira mu Baruumi. Nga bwe twawulira mu Baruumi 8:18 okugira.
We heard in Romans 8 from 18 to down.
Nga kigambibwa nti okutunuulira ennyo okw'obutonde.
And it says that the eager looking at the creations.
Kulindira okubikulwa kw'abaana ba Katonda.
They are waiting for the revelation of the children of God.
Kati bw'obi olaba batunuulidde ali mu nsi.
If you see they looked at the one that ours. Nga
bagamba singabikulirwa oyo mwana oyo yabula.
And they see if this child gets revealed or they are getting
lost. Omala okuba ng'obikuliddwa okubeera omwana wa Katonda.
If you've been revealed to be a child of God.
Ate baba balinze oyo lisi. Ng'omwana wa Katonda bw'alina okubeera.
Now they wait to manifest ways of how a child of God has to appear.
Yes,
praise Jesus.
Twagala okweyongerayo n'olwaleero.
We want to move on even today.
Okumanya ku biweebwayo n'ebimu eby'ekkumi.
To know of the tithes of the offerings.
Tuzze tubisomako.
We've been studying of them.
Era twagenze mu maaso okumanya lwaki kyawandiikibwa.
And we moved on to know why it was written.
Timulete mu nyumba ya Mukama muleme okubulamu ekyokulya.
That bring in the house of God that there may not be lack of food.
Olw'okuzimba n'okulaakulanya ekkanisa.
For building and prospering the church.
Nga bwe twasooka okuwulira.
Like we first heard.
Olwayo tugenda kutunuulira nnyo eky'okuzimba ekkanisa.
Today we are going to look most on the building of the church.
Tuyita mu biweebwayo n'ebimu eby'ekkumi.
We pass through the tithes and the offerings.
Okusobola okuzimba ebyenfuna byaffe.
To be able to build our financials.
N'okakasa nga tulina bye twetaaga mu bulamu buno.
Prove we have what we need in this life.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Newankubadde nga ebirabo bino eby'omwoyo.
Even though these spiritual gifts.
Bigenda mu maaso n'okuzimba ekkanisa okuyita mu kigambo.
They move on to build the church through the words.
Naye ate mu eby'ekkumi nabyo.
But the tithes themselves.
Bina engeri gye bizimbamu ekkanisa.
They have a way they build the church.
Mu byenfuna mu ebyo bye twetaaga mu bulamu n'omu kuweereza Katonda.
Financials and the things we need in life and serving God.
Era ng'obuyinza bwa Katonda.
And the divine power of God.
Kugenda mu maaso n'okutuwa ebyo.
Most to give us both things.
Tusobole okubikozesa mu bulamu buno.
That we use them for this life.
Ne mu kuweereza Katonda.
And for serving God.
Kusinziira mu Peter ekyokubiri.
According to 2 Peter.
Esula esooka olunya olwokusatu.
Chapter 1 verse 3.
Lutugamba bwe luti.
It tells us this.
Ebituweebwa byonna
tulina
kugenda mu maaso okubikozesa mu bulamu buno ne mu kuweereza
Katonda.
Katusomeyo tuwulire.
Peetero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri
olwokusatu.
Olunyiriri olwokusatu. Kubanga obuyinza bw'obwakatonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'ebyokutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye.
Yes, you have
praise Jesus.
Ti obuyinza bwa Katonda.
The divine power of God.
Watwa bitwetaaga mu bulamu buno.
Gave us all we need in this life.
Ne mukumuweereza.
And for serving God.
Olw'okutegeerera ddala.
For getting to know.
N'obugabirizi bwa Katonda engeri gye buli gye tuli.
How the provision of God is towards us.
Kiba kyatiisa nnyo.
It's so threatening.
Katonda okukuwa.
God to give you.
N'otayinza kulabika ng'okola part bbiri.
And you never do two parts.
Kubanga Katonda buli lwakuwa
anytime God gives you
akusuubira okukozesa mu bulamu buno
He expects you to use for your life and for serving God. And in this,
moves on
to continue to prove the provision of God. Though the tithe and the offering is given, the pledging and things like that, which we shall move on to look at, they are given that we use for life and for serving God. Praise Jesus. It doesn't either what they give you the tithe and the offerings, but when you bring it to church that we use it to do our things,
but
remain using it for this life and for serving God, and we fulfill, bring the tithe and the offerings that my house might not lack food. Praise Jesus. We came looking at the thing of the house of God, and it's not the building, but the people have believed in
him
and who are led by God's Spirit. The Spirit of God is within them. I request to repeat that verse.
Peter ekyokubiri esula esooka olunyiriri olwokusatu. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe watuwa byonna ebyokutya Katonda olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye.
Yes,
praise Jesus.
When
this authority provides for us, it wants to buy a space for us that we may not complain, that we may know that he can provide for us.
Yes,
praise Jesus.
Let's
read this last part.
Second Peter chapter 1, verse
3.
Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna ebyobulamu n'ebyokutya Katonda
olw'okutegeera.
Peter ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olwokusatu. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna ebyobulamu n'ebyokumuweereza olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye.
Yes,
praise Jesus.
Nti obuyinza buno bugenda mu maaso n'okugabirira.
The authority must to provide.
Tusobole okubanga tumana ebbanga ery'okumutegeera.
That we may have a space to know God.
Ng'omuntu tawankawanka nnyo, sirina mmere, sirina
kyo. Person doesn't meander so much of things they lack. Transport.
Sente nazinoonyeza zaabuze ez'okulya.
Fail to get money to eat.
Agenda otuuka okusoma obwongo buli walala.
As the rich started, the mind is elsewhere.
Kwegamba nti obuyinza buno bwagenda mu maaso n'otugabirira.
The authority must to provide for us.
Tulyoke tufunewo ebbanga ery'okwongera okutegeerera ddala.
Space to move on to know very well.
Yes, we have a
praise Jesus.
Kyandise okuleka omuntu.
Threatening to abandon someone, also a child of God, and move on to have needs,
but
cars, boat, houses and all things.
The
authority moves on to provide for us.
That
we shall not have anyone claiming I don't have God.
For
Proverbs 30, he said, if you leave me poor, I will make your name be a scorn in the people. I may steal and they will begin to look at your name as a scorn.
He
said, don't make me again so poor that I will lose. Miss time to seek you.
Yes,
praise Jesus.
Verse 4,
and we see 2 Peter.
Peter ekyokubiri esuula eyokusatu olunyiriri olwokuna.
2 Peter chapter 1 verse 4.
Ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene nnyo. Olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu abazaalirwa bwa omugabanire awamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Nti bw'aba atugabirira ebintu bino,
when he gives us these things,
aba ayagala bw'oba oleese kimu eky'ekkumi
n'ekiweebwayo,
nti mu biro by'oli eyeetaaga, oba gwe mu biro nga
bikomyewo
ebyokwetaagako, ojje oleme kubanga osubwa okugabana ku ebyo
ebituweereddwa. Provision of what has been given. And he says, if we move on to share properly what has been given us in the house of God, it's going to give us a good criteria of sharing well our inheritance in heaven. As we reach in heaven, everyone will be given their 100. For he shared with his brethren well. Remember the rich man in Luke 16. From 16 to down. Moves on to eat his things and the other is poor. And the other was given his portion in heaven, this one went to hell. Now he says, if we use well the tithe and the offering, like
it
speaks in Malachi 3, 8 to 10, that bring that in my house there may be lack of food, that I can build that house. And he says, if I'm the house, if we learn to share what he gives us here, and we don't have any hypocrisy, which ask more things than others, speak somewhere and say, if you think of your issue, think also of the others. If you think of buying a car, that brethren too in Christ, how have you prayed for them to get through the car? How have you thought to wish them the good things?
Yes,
praise Jesus. That's why I say, if you learn to share things of the earth,
he's
given us in this life and serving him, we shall be able to share well of his city.
For
you reach there and you use, you don't have no greed, you don't seek yourself, only
yes,
praise Jesus. It is so threatening. That you want to be in a good house, but when you reach to pray for your colleagues, you pray for funny structures for them. But you pray, God, I want a flat house. But give brother so a funny structure. When you reach the city, when you leave Jerusalem, won't you chase them from every structure and take them all? For you alone want good things, don't wish others to get them. This as if it's hidden from us, but it's close to each one of us. Look at church and see the ones who have things, how they
do.
And see what they pray for themselves and how they wish others.
Yes,
praise Jesus.
Even
what has been given us, we do not use to build church.
We
use it in our own desires.
Yes,
praise Jesus. Let's repeat verse 4.
2
Peter chapter 1 verse 4.
That
this we have which is given us, we use it for life. That there are other precious things out of this one they give us.
Let me tell you the things you have,
house, all that God blesses, used well in that little I give you the city after.
Yes,
praise Jesus. But what is threatening? Look at the sharing. Look at churches, see how they share the
faith.
Have they been faithful in the little? Have you been faithful? We look at other churches and religions.
Let's
look at each one of us who are listening. Have you failed to wish your colleagues to have good things? What have you done that they get them?
Yes,
praise Jesus. For he's told
you
that what he gives us today causes us to be given other more precious things. If we use these ones faithfully,
yes,
praise Jesus. But if you find ourselves, we don't use them faithfully, never enter the city of God, I tell you. For the ones in heaven, things are just of justice. If you're not used of justice,
it's
hard to be in heaven without justice. Remember the acts of everyone, follow them.
And
then you looked at that.
What
you did, do your acts follow you?
katosobola kugenda nabyo muggulu okusinda kubikolwa
ebibiweyagaliza
mayumba
wekkaweyagaliza
motoka
wekkaabasumba
yombalabanadiniabantu abali munsi kizibu okugenda mu kibuga kyakatonda kuba eritubeera mu
sharingkibuga kibajjaffenaomugaga
bwa muggulu tubusikira
wamuyesu
yebazibu kale nga tusoma ku kimu ekyekumi n'ekiweebwayo n'ebiweebwayo ebirala ng'okweyama n'ebiringa bikoze mulimu ki era ggwe okoze otya
okubituukiriza
era kiraga kimu ggwe ky'okola
ekyo
kiraga bwesigwamu ebyo ebitono
ebyby'okunsi
olyoke oweebwa ebisingawo mu ggulubuli etugamba
bwe
munaabeera abeesigwa mu bitono munaasobola okuba abeesigwa mu
bintuetwalowooza
mbukiri
wano
ebisinga obungi biri mu era enyenji gye zitayinza kutuuka n'okulya
nago
ebiri wansi ku nsi kuno byebitono era tulina kuba abeesigwa mu bitono
by'okunsiwange
ogategedde
ebitono
biri
wano
manyi abo bagaye ebisumba tulabayo abalina ebingi si bingi ebyo byonna bitono okusinga ku byo bwe bamuwadde kubanga teryabibeereramu ddala ekikakasa nti bitono tebimala era tewali abikuta kubanga bitono naye bw'otuuka muggulu oteeka
okukutaotambula
ekibuga kya katonda n'ogaba n'obugagga obuli muno
bannakubanga
eri tebasuubulagana tebatunda onaakuzaani buli ali eri alina ebyobugagga noonaali eri alina
ebyobugagga
homeland oziraba buli emu yajja
bugaggaani
gwonaaguza ate buli omu waddeba okuva mu emu
n'agenda
wano wetulina ebitono tebimala era
tukolaera
ne katonda takkiriza ebimala
bizuukeokujjako
mu kanisa ye
mukka
eyo yokka gye yali awadde n'ebeera nga
tekyetaaga
nga bwe tukiriraba mu bikolwa
by'abatume
katweyongereyo ku nyiyoolo
petero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri lwakuna olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaaliranwa bwa katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba
nti okwegomba kw'ensi kuno kuviiriddeko bangi ozikirira naye ng'agamba singa tumala okukozesa obulungi byatuwadde mu bulamu
bunomukumuweereza
tusobola okusikira obusika bw'obuzaaliranwa bwaffe mu ggulu kubanga twawulira mu bafiripu
3:20
gyewaffe mu ggulu kati ebimu ku bintu ebiremesezza abantu osikira obwakabaka bw'omu
ggulu
ebimu ebyekkumi
n'ebiweebwayo
ababiwaayo
n'ababikozesa
yesu yebazibukubanga oli bw'aba abadde mwesigwa awaayo ate alina
osupplyinga
agabanya banne
tabadde
mwesigwa kati ate naawe awaayo tofuddeyo okulaba obanga bikozera nga mukama bwe
yakulagirakubanga
bwe yali akuwa yakugamba
mbireete
mu nnyumba yange muleme okubulamu
ekyokulya
bw'otunuulidde n'olabanga
ddaladdala bikolaensonga
yagikuwa lwaki owaayo
bw'oba
togirabye gw'osigala
lwakiensonga
yagikuwa era tolimwekwasa nti nze mukama nali biwaayo naye tebaabikozesangawe byalina
kukolaajja
kugamba nnakuwa ensonga gulwaki walaba nga tebikola bwe bityo lwaki
wasigalalwaki
tewanoonya webikola
obulungi
kyogamba bw'osiga awantu ekino nekitamera
osigala osigawo toyinza
okunoonyayo ku ttaka
ejjimu osigala
kakati olw'okuba mukono ogwa ddyo
tegwogwatekuyina
kumanya oyinza okugana n'osimba mu luguudo
kasooli
toyagala nti kumanya.
You don't want even to know.
Anze kasira mukama nabiwadde.
The Lord has given it. I don't want to know.
Naye nja akakasa ekigambo ekyo kinene.
I want to prove you that what is brought.
Ekyebiweebwa yo nebimwebye kumi.
Of your tithe and the offering. The pledge.
Nebyokwebaza byo.
The thanksgivings.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Birina kyebidetermine nga kugabana ku bwakabaka
era
temweraliikirira
kubikwatagana
abasumba simanyi bali wasa of billions
concerning pastors who are worth of billions
ebyo ebyabwe biwedde
that their portion is finished they have gotten it
bagenda bagamba ekyomugagga mu Luka 16
they will tell you what they told the rich man in Luke 16
omwali ebyammwe mulina kubeera mu bulumi
you ate your own portion you have to be in pain
Yes, he was.
Praise Jesus.
Tebalina kugabana wamu naffe ku byaffe.
They shouldn't share
with us. Naffe mu bwenkanya.
They never shared faithfully with us on earth.
Atiro obugagga bwaffe obweriweebwa n'emu ebekkumi ne balya bokka.
Our wealth of the tenth offering the eighth alone.
Kale bwe batyo ne bafuuka abanyazi.
And they got to be grabbers and robbers.
Katweyongereyo.
Let's move on.
Petero ekyokubiri esula esooka oluyiriri lwakutaano.
2 Peter chapter 1 verse 5.
Naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna kukkiriza kwammwe naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna kukkiriza kwammwe mwegenderengako obulungi mwongerengako obulungi era ne ku bulungi bwammwe okutegeera
olidde bulungi newankubadde ng'owaayo era ng'oleeta tokoma bukomi nti mpaddeyo
olina
okwongerako okutegeera obulungi kwekama olina okwongerako ebintu
ebyompaayo
obukadde
10 million
njagenda muggulu nze mpaayo olina okwegendereza mu nsonga ezo ezeebweebwayo
issues of the offerings
kubanga bangi abali mu madeeni
many in the religion
era ne mu nzikiriza
in the belief
n'abali mu bulokozi obw'ekirimba
people in the postal
abo bawoza kye mukasita mpaayo
and they claim as long as I give
yes mpaayo
I give
mwe abalina okuŋŋaana temulina kyakuwaayo
you are one to fellowship you have nothing to give
badira wala balina kyakuwaayo mwe mulina okuŋŋaana
you have nothing to offer
omugagga ajja ssaawa 8 nga
service the rich man comes at 2 when the service is finishing
akwata obukadde
and he gets millions
n'ateeka mu kibbo nekijjula kikatiwanvu
ngolusozi
nemukuba mu ngalo oba yabaddewo ng'etandika
service
era bw'okuŋŋaanya abagagga
abasinga
obabuuza ennyiriri kumi oba kuba kibooko
naye
nga bwe basinga okuwaayo
oba
bagenda kuganyulwa
kimwete
kakasa ebintu bino ebyekkanisa bakubiri ebyabadde
bakubbiramunowaayo
nga tebakubuulira birala byolina
kugattako
nga musajja awaayo ebbaasa ze tulina wano mulimu ebbaasa
y'omukyala
naye ng'oyo gw'olaba talina kyamanyi wadde mu
byawandiise
waliwo omwami
buli
mwezi ogugwako
mukama
akuwa omukisa musajja
gwe
oleeta obukadde 10 oli musajja
w'amaanyi
ekibeera
ekyabiweebwayo
era byatabulatabula dde
ekkanisa
era owaayo tebakugamba byakwongerako
bakugamba
kasita owaayo
obuweereza
bwo nabo bakuŋŋaanya sente gwe ng'ozikirira kugenda obakuŋŋaanya
obali
abagaggagagga bano abatulatula ku butebe bw'omu maaso mu makanisa
babeera
mitwe nga temulimu wadde
ekigambo
naye nga mubatya n'okubatya mu ate abalina ekigambo
bamulabira
ddamu amaabo muggulu be bali ku
mwanjo
ate nzi muna abasumba batulaga nti bano bali ku mwanjo nnyo
bawaayo
okuwaayo ennyo si kibi
singa
ogattako
ddamu
olunyiri otulabe
byogattako
petero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri
olw'omukaaga
era ne kukutegeera kwammwe okwegendereza
nduddemu bulungi onyiriro
petero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'okutaano naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta kulwamwe okufuba kwonna kukukiriza kwamwe mwongerengako obulungi.
On that faith as you bring,
for
you bring within the faith of believing the word of God, which told you in Malachi chapter 3 verse 8 unto 10,
he
told you bring the tithes and the offerings and it is full and you believed it. But
he
told you, as you give you that faith, add on goodness, add on knowledge.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Peter,
Apostle Peter,
again, mass, not to, and he was not
to write as this, as the Spirit led him.
He
is the man who saw us to get offerings. And
there
were rich people among their midst. But they died giving without having knowledge.
And the
bread of some portion they claim they have given. Yet God had calculated. There be no lack of food in the house that they build the church. Church is not this building. It's us the people.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Before
we finish this verse, let's go to Acts
4.
If we look some of the things that happened in the Acts, as he writes this, the Spirit had revealed to him. Most of the people, they think of just giving, they didn't think of adding God knowledge.
Yes, he was.
Praise Jesus. Even others, they were leaders. They mind one thing, give, for they are going to be eating it. But they don't mind where your life leads next. Let's go to Acts 4. Acts 4 verse 34.
Bikola babatume esula ya kuna olunyirirwa satumunya kubanga bonna abali n'ensoko oba ennyumba bazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga
buli muntu kwegamba baleese ku bigere by'abatume omanye ennaku zino oda abatume bangi n'abasumba ababbi
n'abaki
nga baleeta ku bigere byabwe obutuuti
naye
nga tebagabira buli omu nga bwe yeetaaga bo bafaayo ku bwetaavu
bwabwe
bano baali bagezaako batuukiriza mubikolwa by'abatume okulaba nga mu nyumba ya Katonda temulamu
kyakulya
ate n'abayambibwanga yafubanga naye okulaba nga ku luno taddamu kuba na
bwetaavu
ng'alina okukozesa ekyo ekimuweereddwa naye afeeyo
akulaakulanekubanga
Katonda bakitaddemu
omukisa
nga si kuyamba ate nayo bakuwadde obukadde
10 million
bakuwadde 1,500,000 gasanyizaawo
use it wrongly.
Give you 300 million
that remain coming. That's the wrong way of life.
Yes,
praise Jesus. Even God hates they who use things wrongly. Even they who use money wrongly.
Yes, yes.
Praise Jesus.
He's
going to they who messed up the world. They who moved on using it wrongly. What's given you, try to use it right.
Yes, yes.
Praise Jesus.
I'll
try to show you. They are brought to build the church in the finances,
aware
needs of people, that each one may come out of progress.
Yes, yes.
Praise Jesus. But you see, in this giving, those mind their business. The basket is for the pastor.
And it's
counted, and they put the basket in his
cup.
Now, when they're in fields like Nambole, they take a truck of money and carry it away. And
you
wake up the next morning, the mobile man is passing, they're asking for more. Don't you get satisfied?
You
got a truck of money in the fields.
You
see,
four-wheel
car. This forward truck. You carry it
money,
and it is filled, for the field is big. For you give from the time you go to the time you get out.
He
come up with a car with a forward
track
of money. They call, they want to support the work of God to bring money. Who is the servant? And you're serving who? You're serving space of the people. Ministry, are you claiming
people?
I thought the congregation is the
minister.
But now I'm minister
for
you. You make my ministry stand.
Now, which
ministry are you speaking of? Is ministry a name to be known in the nations? Just?
Where is a TV?
Your ministry is your telephone station to be known.
Where is your single
ministry? What surprises most?
He
alone is known and his name.
And
you who knows you. You too, you are out there. You are out there supporting our ministry is moving on. But are you
going to
you are what? Let's finish Acts. Acts 4, verse 36.
Gamba. Ne Yusufu, abatume gwe bayita Balunabba, okutegeezebwa kwaliyo nti mwana wa Ssanyu, omulevi, eyazaalirwa e Kupulo, yalina ennimiro n'agitunda n'aleeta feeza.
No, yali muweereza.
This one who was a disciple. He was a disciple.
Naye akena maso nayo gamba naye nina
bingi. But he too saw he had much.
Akendeze ko mbeko ngula kuna nyeko kuboruga.
Portion and prosper other brethren.
You can try to liam chama teka 14 15.
Had a 20 14.
Ne batu gamba.
But they told us.
Tuli nakuba na mwavu masekatiga.
Not have a poor pastor in our midst.
Mukanisa
in the church.
Ne wangu bade munsi
even though in the world.
Yale ka tugambe ntu abavu mugenda kubera na.
Said you be with the poor a lot.
Munsi bo bali nokuba banagwaga
ne mukanisa. The poor has to be there. But in the church, you try to see, we use the tithe and offering. Take away the poor from our
meeting.
We use the pledge you play. The offerings for thanksgiving. Beside what was stopped, like the first fruits, like what the trespass offerings, all those which were stopped, we no more offer them. The seed, all that which has seed was stopped. Praise Jesus. They who brought back the seed wanted to rob from you.
But
we have the next Sunday to see the offerings which remain and that which you stopped. I will not speak of them as a stop.
Like,
read scriptures which are read in the scriptures and much revelations. Let's go to chapter
5.
Ah, we are bringing out a reason. That you understand why Apostle Peter, the Spirit made him write. That when you are giving, add on knowledge. Get knowledge, don't end on just giving. They who had gave without knowledge, they killed them instead for what they gave. God showed your offerings on the morning
thing.
If you add on knowledge, it gets to be in main.
Yes, he was
raised Jesus. He doesn't want you to just give and then you get destroyed after.
You
must give with the right intention, with knowledge,
and
inherit eternal life.
Acts 5,
verses 1.
Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we.
These had from reality.
Natunda ebibye. Neyeterekerako ku muwendo.
Ono yatunda agambye mukama ngenda kubiwaayo.
This one soul saying, God, I'm going to give them out.
But because
they had gotten familiar with the church, and then you can touch in and steal a portion, and you keep for yourself. We have been doing it, and Peter never saw this.
You know, Peter,
they're in spirit, but sometimes they don't see the things we do. That we have been doing it every day. Let's reduce the portion. They were used to the life of the Pharisees. According to Matthew 23, it is shown that in the Pharisees they made their big pockets and they stole money. And they minded the tithe offerings and they stole them. And they gave away their fulfilled rights. This time in the Acts, it's going to be working again like that. And they moved by that. And they began to steal from the portions of giving. Even pastors have been using wrong. Everyone was used that even the pastor steals it. They steal their
life.
He was me counting and putting it on
an
account. I knew what he had on the account would say they have no money. Me too today. I've counted 100 million. But 20 million myself today. People in church, they count much money. And they put them on the accounts of churches. And pastor God tells you,
sockets
are blown, let's raise money for it to repair them. The one who counts says, how this much money doing what on the accounts? As they go back to deposit and the money is reduced to the account. Where did it go? After they say me to have to be wise, I count money for this man, never gives me a portion, he gives me a little. I have to steal it myself. These were the acts. That the acts of the apostles, they bring the acts of the Pharisees. Acts 5. Acts 5 verse 2.
Mukazi we na ye ngamanyi.
They reason together. You know these things every day. We must reduce a portion.
It's
the testing of this Lord and we see.
Manyi katondo no. Ebintu byatugamba musimanya kuba simanyi kwa abatume bichi.
You know the things God tells us it beat us. How comes the Pharisees never beat us? Let's do it.
Mm-hmm.
Acts 5, verse 3.
Naye Petero n'agamba nti, Ananiya, Sitani akujuliza ky'omutima gwo okulimba omwoyo omutukuvu. Ne weterekerako ku muwendo gw'ennimiro. Bwe yali eyo, teyali iyo.
Bibeera bibyo ng'obirina eyo.
It's yours when you have it out there.
You're
free to retain them and they beat you for that. And they never beat you for not giving what is not fulfilled. Right now they beat you 2 times. You've given half, still you've not given. But you think they beat only who never gives. Even though you don't use them right. It's what I've told you the other time. You must be giving. And you know very well what they are going to be doing. And you see whether they are used for what they are supposed to be used. For your case will be that you never
put on knowledge.
You just give out without adding knowledge on what you do. Acts 5 verses 4.
Bwe yamala okutundibwa. Teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikuteeseza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka. Entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. Abalenzi ne bayimuka ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika.
They buried and the government could not speak even. Now you two, when they will do this to you, we shall bury you ourselves. And we take
you
to the village of your body. And the spirit will go wherever it has to be. For you would have fallen dead.
Yes,
praise Jesus. The eras of the Pharisees you have been in, stop them.
God, the things
of the Pharisees brought them in the Acts era. But I told you some time back,
we have
to move in the Acts of the prophets and apostles.
He's
going to be joining them too. If you want to understand what is going to be happening, which already began,
read
prophets, read the prophets and join them and apostles and see what happens. You promise that to me and I see it. You walk in the era of the prophets and apostles. Is it not the foundation? The foundation of the prophets and the apostles. You will see it. Acts 5 verse 7.
Awo olwatuuka wali wayiseewo essaawa ssatu mukazi we naye n'ayingira.
Elijah comes herself.
Bapita bo bakozesezza bulungi bagabira buli muntu
yeetaaga. These who bring are messing up the system. Something's going to begin in this world. Most in church. Whether to give and the offering. They unclothe their house and cars. They
were
made with the congregation poor. They have not helped, they have not prospered them. They have not built them. They are going to be paying what they have been stealing.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Let's
first prepare ourselves. We want to be an example. Like he attacked the world basing in Egypt.
He
chose the Israelites, put them aside. And he beat the Egyptians, pointing to the Israelites. Why don't you be like these ones?
We
create a good example.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Bring
them in the rightfulness
and
use them right.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now
you will choose
when you choose
the different people who are examples and we are in the world.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Acts 5
verse 7.
Nga tamanyi we bibadde. Petero namuddamu nti mbuulira mwatunda ennimiro omuwendo bwe gutyo. N'agamba nti weewaawo bwe guti. Naye Petero n'amugamba nti kiki ekibatabaganyizza okukema omwoyo gwa Mukama. Laba, ebigere byabwe abaziise balo biri ku luggi. Banaakutwala naawe. Amangu ago n'agwa ku bigere bye n'atondoka. Abalenzi bwe bayingira ne bamusanga ng'afudde.
Naye ne bamutwala.
What I'm going to do is one. I'm going to be faithful, just as usual, in the tithes and the offerings. I'll give you when you need, and we build, and we buy what you need. Now you remain with your portion too. And you bring what is not fulfilled. And you meet with your Creator. The Bible says, prepare to meet your Creator. You want to meet Him when He gives you only good things, when you have not done good.
This
time, prepare to meet Him when you have done wrong things to Him.
Yes,
praise Jesus. We want to make a difference in the world.
The
church which is glorious has to appear.
Yes,
praise Jesus.
Prophets
and the apostles, you know, we can't put it in place.
Acts 5
verses 10.
Nebamutwala, nebamuzika wamu nebba.
They went to the same hell.
Acts 5 verse
11.
Etisa nene nekwate kanisa yonna ne bonna abawulira ebyo.
It will
be threatening to be an example.
You know
we can be many in this chaos.
Naye omu
anasukurumamu. But one who will go beyond. Atate simanyi bagenda kubalira ku kigeraki. I don't know going to count you on what measure. Nti osukurume mu kukola ebintu that you have exceeded in doing those things. Oyinza okuba bagenda kubalira kwafuna obukadde kumi. You may say they're going to count the one who gets the millions. Ne babalira kwafuna emitwalo isatu. And they count the one who gets 30,000. And it's not been faithful. More than the others. When God beat nations which are in the way where Israel passed, even to shift them from the places they were, he told them, I have not chosen you for you because you've been righteous, but because the others have been extremely unrighteous. That's why I beat them. Now you may be an extreme and you become an example to us. Others who have been doing a little imbalance and they hide a little. And they will attack them from
nations.
When you will attack them, the Lord God is in the world, has never shifted from it. Most people think God abandoned the world. Abandoned church people are doing whatever they want. But they are about to hear that He's around. In the name of the Lord Jesus.
Acts
5 verse
12. Bonna bali mu kisasi kya Sulemani n'omwoyo gumu. So n'abalala tewali n'omu eyayanganga okwetaaga nabo okwegatta nabo naye abantu ne babagulumizanga abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ne Mukama waffe bangi abasajja n'abakazi n'okuleeta ne baleetanga mu makubo abalwadde ne babaleetanga ku mikeeka ne ku bitanda.
It is this. They reached a point and they say, if I enter the side of salvation, I enter when I'm determined to leave sin. People never join on them just
as
that you claim you're born again. I have to leave everything which is not right. That these were different people. As they would pass, they put the dead upon them. And they said the distinctive people are passing here. They will heal our people. We shall join it later, but not now.
It's
not to fake salvation. They face the problem. That group, they are right people. But to join on them, you have to be very careful. There is peace. They are rich. All of them God has given them. But rich there, you have to get determined to have left sin. Everything you do it right. And this you end up pastor. You are joking. How get there? You get out with your pastor and you're not right. It was hard that you begin a ministry elsewhere and you could never dare do that.
When you had
first prove your faithfulness in the tithe and offering and in the knowledge of the people, this you see ministries beginning. It wasn't like that. You never just joined and you joined those people. They were good. And just as for we began. Praise Jesus.
But
they worked miracles, they passed the way. They never made them pay and they had all. They have peace. They are happy. They are whatever they need. But they give right justice and holiness. And they are admired. But to cross to enter them, people reach the time and say, "This is not God." Let's sin and enter in there. Let's repeat this verse.
Bikolo bya abatume esule yokutano olunyiyo lwe 15.
5 verse 15.
Nokuleta ne baleetanga mu makubo abalwadde ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda. Petero bw'anajja ekisiikirize kye kituuke kubamu. Era ebibiina ne bikuŋŋaana nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi, nga baleeta abalwadde n'abaali babonyaabonyezebwa dayimooni ne bawonyezebwa bonna. Naye
bonna babakolanga ki?
All of them were healed. All of them are healed today.
Era Katonda we yasasula n'okusasula.
If the God of those places pays for the healing.
Bano bonna babaleetanga bonna ne babawonya.
They brought all the sick and healed them all.
Abasajja baali tebakya kugolola mukono gwa
Golola. We are no more stretching their hands.
Mumubateeka ku kkubo.
You put them on the way and their shadow is passing them healing.
Si kukaaba na kuba.
Not crying and making noise.
Wabula kuyita munga bali babona.
Passing through as the others are healed.
Kuba nga bona amanya.
They laid them on the way.
N'otambula okuva
no. And you walk from here to the city.
Kilometers nga
like 10 kilometers. And the sick and the lame are on the side of the road. And the apostles have to pass the holy ones of God. And the others are healed. You don't want of that church. You want this to throw powers to you and you're falling. We want of that church. We want exact that kind. It's very nice. They
walk
since they don't pray for the things. But we live, let's live sins. We want a glorious church among us. HIV is despised.
Bikolo bya batume esule yokutano olunyiriri olwe 19.
Acts 5.
Olunyiriri wa 18.
Verses 17.
Bikola abantu besoya kutera nyiriro 17. Naye nayimuka kabona asinga obukulu ne bonna abaali naye kye kitundu ekyabasaddukaayo ne bajjula obujja ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera ly'abantu bonna. Naye malayika wa Mukama ekiro naggulawo enzigi z'ekkomera n'abafulumya.
Yes, we have a
praise Jesus.
And to some maybe we
are groups of angels in the journal of heaven. We are not going to work alone. All things are clear. You
will
not prove it. You're going to work in the era of the apostles and prophets you hear. And I pray they begin upon you today. Whether
it's
good or in bad, it will depend on what you want.
And what were Agamba?
For there's one saying, how comes I've been committing immorality? They have been doing nothing to me. I have prayed for you acts to happen on you on that same thing. Another has been doing good. The one doing good, I pray they see of those errors. Both of them need to see of them. The one doing evil to get the experience of the
apostles.
Even the one doing good to see the ear of the apostles and the prophets. I pray a good prayer for you than that. For you want to see. Let's move on.
Bikolo yabatume sura yo 5 olunyiriri wa 19.
Acts 5 verse 19.
Naye malaika wa Mukama ekiro naggulawo enzigi z'ekkomera n'abafulumya n'agamba nti mugende muyimirire.
Mugende mwongere nera
mu. Go and preach more. If they imprison you, we shall still get you out. We are not going to work alone. We read heaven in the journal of heaven. Today we are going to work with very well. You may ask why we are studying in heaven. We are creating a relation with the kingdom of heaven. That we can work with those angels.
Get
back to 2 Peter.
2
Peter chapter
1.
We are on verse 5.
Petero ekyokubiri Esuule esoko lunyiriri wa kutano.
2 Peter chapter 1 verse 5.
Na yero olwecho chenyini bwe muleta kulwa mmwe okufuba kuonna kukukiriza kwa mmwe mwongerenga ko bulungi era ne ku bulungi bwa mmwe okutegeera era ne kukutegeera kwa mmwe okwegendereza okwegendereza era ne kwegendereza kwa mmwe okugumikiriza era ne kugumikiriza ne kugumikiriza kwa mmwe okutya Katonda.
All this you add them on as you are giving. In the life of fear of God, in the life of knowledge and total understanding. For we had, in John 17:3, eternal life is to know the one true God in Christ Jesus is
saying.
After you get to know him and to understand him, you're proven of eternal life. Praise Jesus. Speaks of Ecclesiastes 5. They who gives offering with that knowledge.
They
are offerings that are detestable to God. Praise Jesus. Ecclesiastes 5 from verse 1. Give when you add on knowledge and you add on understanding. Don't waste your time so with that knowledge. That will not profit you. You need to do them both faithfully. Where you claim your giving, prove they give you knowledge.
For
if it's not added on, your offering has no meaning.
Yes, he was
praise Jesus. And let's pray so much God that he makes us able to fulfill things like that. But don't forget Malachi 3 8-10 tells you to bring in the house of God that may not lack food. But every time I want to remind you, you yourself, you're the house of God.
It's
supposed to be built in the spirit and the body. According to 1 Corinthians 3 16-17, let's get back and you hear. First Corinthians 3:16.
Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda, era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo. Kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe.
Yesu yebuzibwe yeekaalu ya Katonda ntukuvu era yeffe bennyini nnyini kati simanyi gwe obadde ozimba yeekaalu ki naye tujja kusaba okitegeere era okibikkulirwe gigwe mwennyini oli yeekaalu yaani ya Mukama. Yesu yebuzibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Batugambye
they have told us
abapoliisi ekisooka essuula eyo eyokusatu
in 1 Corinthians chapter 3
16-16.
We are temples of the living God, and the Spirit of the Lord sits
within
us. If you say bring in the house of God,
there
will not be lack of food. Prove that you do, that God bless. When he blesses you, remain giving the tithe, the offerings, and the plagues,
and
thanksgiving as we shall study them.
Yes,
praise Jesus.
Even
to help the ones in need,
so
that is a gift upon us.
Yes,
praise Jesus. When you do that, I want you to just see of this generation what we are going to do on the tithes and the offerings.
The
first spent 9 months here, but I prove most of you have joy.
Yes,
praise Jesus. Except when you are a few days here.
Though
you are a few days, you began to rejoice over the word. The word of life.
Yes,
praise Jesus.
Here
you'll see that difference. You'll see of the acts.
Using
the tithe and offering. For God is going to give us plenty. For we are faithful. You too be faithful. And you see the difference. Let's get to Haggai 2. We begin from verse 1.
Kagai esule yokubiri olunyiriri olusooka. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'amakumi abiri mu olumu, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kagai nnabbi nga kyogera nti gamba nno Zerubbaberi mutabani wa Seruyatyeri owessaza lya Yuda ne Yosuwa mutabani wa Yekozadaki kabona asinga obukulu n'abantu abafisseewo ng'oyogera nti ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka.
Ani yalaba ku bikolwa by'abatume?
Who saw of the acts of the apostles?
Era yalaba ku kitiibwa ky'ennyumba eyo?
Who saw the glory of that house?
Sekyali kizimbe.
It wasn't a building.
Bali kanisa ife
byennyini. It was the church we ourselves as people.
Naye ani yalaba ku kitiibwa ky'ekanisa?
Who saw of that glory of the church?
Kumwe ani asigadde ng'akyali mu kumageza agajjukira?
Who remained with that memory remembering?
Yabagamba.
He told them,
"Jani kumwasiga dewo.
Who of you is remaining?
E yaraba ko kukanisa kutiba cha yasoka.
Glory of the former church.
Ani yaraba kubikora byabatumi.
So of the acts of the apostles.
Era ani abisoma ko nabitegera.
Reads and understands them.
Wati ali wasiga demo mufi.
There anyone remaining in us?
Aizo kujukira kitibu echo.
Remember that glory.
Eche nyumba yabo kama.
The house of God.
E kanisa byabera.
How church appeared.
Wanga tu debuka batume sule yokutana.
Acts 5.
Mbuto wabanga omuntu amalaga gengana kujiingira.
Just enter them just.
Had
to first align yourself.
Since
you enter church and you're going with your sins,
with
fellowship with church as we
are, and you sit
in your congregation to steal another, how dare you steal
it?
And the spirit too is not looking at you?
You
immediately got a problem. The hand will get sick.
Fantastic.
Have mercy.
But
my hand. What is wrong?
But then
I come to steal it from here. We are not going to waste time here. You think we shall always look at you stealing others and
to run
for pockets and stealing phones here? You saw of that glory. It's going to come back in not a long time. It already what we just see it. The day I prayed of, they are going to be seeing it. For you having a big debt.
Kagai esule yokubiri olunyiri olwokusatu.
Kagai 2 verse 3.
Nti ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka.
Mukwagala okwasooka.
In the first love.
Kuba tugambako mu kubikuru esule yokubiri.
Tell us Revelations 2.
Nti mudde mukwagala kuli okwasooka. Kuli okwekola byabatumi.
Love of the act of the apostles.
Ani yakulaba kerani akyasigadde mu mmwe.
Who can still remember it? You see that they are the same in the church today?
Kagai esule yokubiri olunyiriri olwokusatu.
Kagai 2 verse 3.
Era mugiraba mutyaka akano.
Mukama. Fungeri jetu na mwe kanisa.
With the way we see church. This is not the act of the apostles. The way we see church, the wolves are within church. They will speak vulgar, the thieves and robbers. They will wish themselves
made
of
carry
trucks of money gone with them. And
mobile
money lines are still passing the television and they are still asking for more. No.
With
the way we see church,
it's
not the one we first saw.
It's
not of the acts. They in need are within their cleaning toilets, cleaning the temples.
They are
in first place, their jaws are flat and they are looking disfigured.
The
one who is born again 2 days and they claim to give them something.
But
the old ones are suffering in there. The jaws are even disfigured. The hair is gotten even withered. Even they don't capture them on camera. They don't make
them
even focus on the new have come who seem a bit nicer. But the women who have nothing like good on them and their skin have gotten dry.
bubeeromo nga butudde emabega eyo
in the back
nebabukkiriza nnyo okutuula webakwata
kamera.
Kagayi essuula eyokubiri olunyiriri olwokusatu temugiraba nga teri mukaabuntu mu maaso
gammwe.
There is nothing in the church so far. There is no glory.
The
person steals as you see him.
And they
call and you see the pastor is really calling. I see the hand of God. Now he has begun. And he's giving a blessing of traveling nations. But I've seen a word upon him. And it says, let them sow. Does he see it? He's not seeing the hand. As if he sees, but he's a wizard.
Will
prove you still from you. And when you'll finish and have nothing, you'll become nothing to them. And they'll throw you far. You'll have nothing now. Another brings the rain and he puts it upon you to speak with
them
and they make you sow it. They sow a tree for you. Another tells you,
you can't
sow 10,000 shillings for God to give you
100
money equated to the house you want from God. And you ask him, friend, the oxygen I breathe, I buy it how much? And it is free. Let God cut it off for we not sown a seed for it.
It's
no glory anymore in church.
There
are balls, there are thieves.
What
are people that dance on their televisions alone? You know the dancing of the world? Priests are like people in the world now. They think I hear Papa, those
papas,
they clothe father with holes and damages. But the pastor too is sitting, he's on television watching, and he's laughing, he's shaking his head, approving those dances of the world.
It's
nothing like glory.
If you want to see prostitutes,
when they go in the church,
you'll
find
this
they are clothed and they are up here.
The boys are having
hair. It's stretched up like a crested crane. And they cut it and it's stretched up like of a crested crane. And they have tattooed themselves.
They have
chains in the church. And the trousers are falling. That is the church. There's no glory at all.
It's
something which is deserted there. They are shrines. They are calling Holy Ghost all the time. The
demon
which has been placed, they are welcoming it in themselves. And it troubles the people. Church is just there. Everyone is doing his own things.
People
television abusing the others. And he abuses them throughout. And he gets supporters. You know, church, the things they are in is not of the word. They are on speaking stories.
Because
the Bible it seems to have words. Let's finish here. And we end our prayer.
Kagai esule yokubiri olunyiriri olwokuna.
Haggai 2 verse 4.
Era na yeka akano bera na amanyi. Ai Zerubbabeli. Bwayogera mukama. Era bera na amanyi. Ai Yoshua mutabani wa Yekozodaki. Kabona asinga obukulu. Era mubere na amanyi. Mwe mwenna abantu ab'omu nsi.
We request all of you, everyone wants a glorious church, be strengthened.
twagala kugizaawo nga teri mu kizimbe wabuli kanisa gwomwenyini ng'otambula ne bagamba eyo kanisa ya
Yesu
oyita awantu ne bawona oyogera ekigambo kijjudde okumanya
And they said, yes.
Yeah, is
the church we heard of.
Yeah,
which I read of.
Because
they
remained
just read of it in the Bible.
The
apostles did it.
And
they were one.
They
remained reading the Bible in
the past season.
Not in new generation.
But we are toward
to renew the other generation.
Kagai, esule yoko wili.
Agai 2 verses 4.
Mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe.
Let's do the work.
Omulimu.
We are going to do the work.
For
God is together with us.
Tukukole paka angakula bisi munsi muno.
Until it appears in the world.
Kanisa
church
kizimbe.
It's not a building.
Kati tuche azimba bizimbe.
It's normal build buildings.
Bizimbe twawulira mu Isaiah.
We had Isaiah 4.
Tubizimba kuona kuba
musana. To save us from the heat and the rain and the cold.
N'olubugumu olungi.
And the much heat.
Era mukama atekawo obukuumi ku yo.
God puts protection upon it.
Kusinzira mu Isaiah 5 ne mukama.
Isaiah 4, 5.
Na ye kanisa entufu gyagenda okudda okunona tetuzimba leero.
Going to come back for you.
Yes, nawe.
It's me and you.
Tuetaka kuzimbagana buli omwazimbe munne.
Build each other.
Are tugenda kuzima mwoyo
mwoka. You are not going to build only in spirit.
Waagala ne mubiri ngoyi oli bulungi.
Even in the body when you are well.
Yes, he was
praise Jesus.
Era bisinga tujja bisoma nga tusoma Kristo mtufu ne kanisa.
You see most in the Christ.
Urabe engeri gyozimbibwamu.
And you see how you are built.
Nawe engeri gyozimba munno.
You do how you build your other.
Ufuke kanisa y'omwoyo yetukiridde.
Become a spiritual church which is full.
Naye tubere n'amaanyi.
But let's be strengthened.
Okusobola okukola omulimu guno.
To execute.
Temutunula wabweru kubigenda mu maaso.
Don't look out on what is moving on.
Temwegomba.
Don't desire.
Newankubadde okukopa eby'ekkanisa eziriwo
kankana. Copy of the churches which are on now.
Kubanga temuli mu kaabuntu.
For within there there's no glory.
Today to copy
go back copy acts of the prophets. Stand for God as they did.
You can come
in our midst and is there.
Yes, he was
praise Jesus.
He's
there, but we are lucky. We are waiting to see him.
We are
waiting to see him. They we prayed for.
And
we are going to emphasize it more unto the Lord.
People
have taken long seeing you long time.
But times
people we have they want to see you.
Ababadde bakola ebimu kanisa yonga bazimbula ntoliimu baagala kukola
bako
n'abakola ebirungi nga bakulindiridde nabo baagala
kukulaba
tusaba obalabikire bombiriri
obawenga
ebikolwa byabwe buli omu bwebiri
esala
eyo ntukuvu
that prayer is a holy prayer
kubanga ewadde buli muntu ng'ebikolwa bye
for everyone has his own acts
era buli muntu musabidde alabe mukama
we prayed everyone to see God as their acts are
buli omu abadde amusomoza ayagala
kubulaakola
ebirungi abadde asomoza katonda amulabe mu
bulungi
n'abadde akola ebibi abadde agala kakasa katonda akuba oba
takuba does God beat or not
kati bombi tubasabira
both of them we pray for them
munsi yonna balabe mukama
the entire world to see God
Kagai esole yokubiri olunyiriri olwokuna.
Haggai 2 verses 4.
Mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe bwayogera mukama wejje. Ng'ekigambo bwe kiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe. Temutya.
Eno ye kanisa.
This is the church.
Omwoyo abeera muli.
The spirit is within it.
Kati ekizimbe kye baakozesanga mu biro bibiri.
The building they used those
days. Kyabanga kifaananyi ekibalaga ki kye bali.
It was an image showing them who they are.
Nti bo be ye kanisa.
That they are the church.
Naye kankano ekyo kifaananyi kyaggibwawo.
Right now that image was phased out.
Tubikulibwa okubeera ekanisa.
It will be revealed to be a church.
Era omwoyo ng'alina kubeera mu ffe.
The spirit has to be within us.
Ne tuweebwa emiti.
And we are given trees.
Tuweebwa amabaati.
We are given
iron. Mayinja.
We are given stones.
Ne tuweebwa endabirwamu.
We are given glass.
Ez'okuzimbisa ekanisa.
Building the church.
Ebyomwoyo
the spiritual gifts
tetukyanonooza miti na bintu
birala ebyo think of poles and timber
oba amabaati
oba iron sheets
broken ebyo
blocks and others
ebyo tubikozesa kuzimba kiri
ekifo use them build the
tuyamba kwa musana
which helps us
naye twakyusibwamu ne tuweebwamu emiti egyenjawulo
and given different
buroka yange nage ndi buroka
you are my block and I am your block
Yes, we have
praise Jesus.
Tuetaga bwetazi mukama.
Just need the Lord.
Tutegere buli omwa agateko ku moneta fali tuzimbe.
Want to understand build another.
Tusobola okubere kadi seri awamu.
We can be a church which is
united.
Acts of righteousness.
Kagai esule yokubiri olunyiriri lwa mukaga.
Agai 2 verse 6.
Kubanga bwati bwayogera mukama wejje nti ekyasigaddeyo mulundi gumu ekiseera kitono nkankanye gulu n'ensi
nde yatugambye
juzi to asol
yatugambye wali Ebraniya
12
abiri mukaga n'okukiira
26 to down
omulundi gumu gwasigazza okukola
one time to shake the earth
yakakola emirundi ebiri
Yusufa worked 2 times
eyasooka yali mwoyo mutukuvu
the first was the Holy Spirit worked
eyajja abaana ba Isirayiri okuva emisiri
Israel from Egypt
eyabakulemberamu yeyira Kanaan
let them to lead enter Kanaan
kama afu Yesu najja
Jesus took him
n'akola omulimu gwe ogw'okutuzibukiza
he worked his work to raise us
kitaffe yasigadde yajja okukola
father is the one remaining to come work
omulundi gumu ogusigaddeyo
one last moment
ajja akola enafu
he's coming to come and work with us
Yesu yebazi
praise Jesus
kitaffe yagenda wamukiyimba
the father is going to be in the mission this time
balinga bamubulika emabega akoleramu
ye others are behind him working through when Christ was on earth the Father worked through him and the Holy Spirit when the Spirit was on earth the Father and the Lord Jesus worked through him
the last time
he says this time it seems the Father he's remained with one time he wants to work
you
able to work with him remember him
join
the acts of both of them
ebyabannabbi byabeeranga bya mwoyo mutukuvu
of the Holy Spirit
ebyabatume byaba bya Kristo
apostles were the Christ
ati yagatte bikola bibiri
is joining both acts
ati ye kitaffe
is the Father
ontegedde bulungi nsuubira
you understood me well
lwaki tukugamba ebikola byatume neba byogenda biramu kaseera keeka
apostle and the prophet see them once
oli ajja yagasse bya minuti ebi
who comes is joining them both
oyo byeyakolanga alimu bannabbi
the Spirit did in the prophets
kama afu Yesu byeyakolanga alimu
bannabbi Jesus did in the apostles
yabigas kitabu
is joined them the Father
anti ekitiibwa kye tali kiwa mulungu
he will not give his glory to another
akati ekitiibwa kyakye yagalira
for he wants his glory
ate naffe tuli beetegefu okimuddiza
we are ready to give it back to him
kagai esuula eyokubiri olunyiriri olw'omukaaga
Agai 2 verse 6
ti nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa bwayogera mukama w'eggye
ayagala kujjuza ekkanisa
wants to fill the church
ekitiibwa
with glory
gwe mwennyini
you yourself
kubanga gwe kanisa
for you are the church
uyita kujisaawo
you just pass there
ngabata daba rwadde ku
and put the sick on the rail
nota wanati ogola
uko no uyita mu stretch you just pass through
ngabuba uona
and they get healed
anti oja kubata basasuza
for you will not make the pay
katigoro za Peter byaitanga muri yemu yasokanga musoro
when Peter pass through them he first get good money from them
ngagenda soroza ngabata batereddwa ka bipanga
gathering money and people have banners upon themselves
ye bayitanga muisi nebawo na yagenda ku pastor walibulira
they were healed as well heading the power to preach
mama nyanga ajja ku kyalo kyenjini kubunya
coming on this village to preach
ngabateka ku
and they put the sick on the way
ngaye ayita muisi nebawo
just passing as they are getting healed
naye yabakunganya ko sede
ngabo bira bale from them as you see them today
e mumwavanga abarokukanga nebaga
bana all of them got broken say
mama awonyeza bweri
God freely heals
pugenda
go achiba chebe whatever comes will happen
kagai esule yokubiri olunyirirwa munana
agai 2 verses 8
efeza yange nezabu yange
byagamba bibiye
he says there is
bwayogera mukama wejje ekitiibwa ekyennyumba eno ekyoluvannyuma kiri singa kiri ekyasooka
tulinayo ekyasooka
we have the former glory
ekya Musa
of the Moses
ngeri mujifana
when it was the image
tulinayo ekyekanisa ekwa abantu
have the acts the church of the acts
naye ekisemba yo wano
ekyoluvannyuma
wandonga omulimu gukomekerezebwa
when the work is being winded up
kirino okusinga
wo have to be greater
mirundi ebiri tukwa abantu mene bannabbi abegasse
and the apostles and the prophets joined them
nsabo subira ebirungi okole ebirungi
expect good things as you do good things yourself
ebo bokole ebibi
but if you do
era subira ngempera yabyo
bibi as their reward is
omanyi mu kanisa zimubadde mwe
the churches where you've been
ubere ngaba balimba bo birungi byerere
you are there they like you only good things
nesi jja kugamba bwe
I will not tell you like that
kubanga katonda mwenkanya
God is a justified God
sasura buli muntu nge bikola
each other acts are
sijja mufura ali mwenkanya nsubize mwenne birungi
make him a God is not fair that he promises good to all of you
siwe wawo
it's not that
kubanga butugamba
but when you say
mwenna makama bawe
all of you God give you good things You know who murders others. When they give them good things with you, do you feel good? First, I choose them, they repent. No, they don't do those acts within church. They speak upon righteousness as they refuse. They even must see the price of righteousness, how it appears.
Yes, yes.
Praise Jesus. We don't keep righteousness in vain.
Yes, yes.
Praise Jesus. But he's told us the latter church
us
is about to come back.
He
has to make it glorious, more than the one which was
offered.
When you act with the acts, expect this to be very different.
Decided
to study everything carefully and be very careful. For you brings this glory to show the world.
If it
will do what's not right in the church,
they
beat the ones outside. You do things in the house, you know that very well. They beat them right within the house, in the church. God was beating the
Gentiles,
but he beat the Israelites and they did chaos in the house.
And
you think they're going to beat people out?
No.
You two, they are close to you right there. I'm not threatening you.
You
prove it that it's not threatening. I don't threaten people. I threaten you for what?
You
don't need to threaten a human being. For even the troubles of the world threaten them. Worried. Why should I add on the
threatening?
Even the rich man is worried lest the richness go away from him. Already a human being threatened around him. Though they try to strengthen themselves.
The one parking a car,
if the wealth ceases, where are they going to go? The one with nothing. Whether you ever get rich the earth or not. Now, I'm not
saying
for you already got threatened a long time. Because you feared what shouldn't fear. You were supposed to fear God.
Kaga yesule yokubiri olunyiriri olw'omwenda.
Haggai 2 verses 9.
Bwayogera Mukama w'eggye, era mu kifo kino mwendiwe emirembe. Bwayogera Mukama w'eggye. Ku lunaku olw'amakumi abiri mu ennya olw'omwezi olw'omwenda mu mwaka ogw'okubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, bw'ati bwayogera Mukama w'eggye nti, buuza nno bakabona eby'amateeka ng'oyogera nti, omuntu bw'asitulira ennyama entukuvu mu kirenge eky'ekyambalo kye n'akoma ku mmere n'ekirenge kye oba mugoyo oba mwenge oba mafuta oba mmere yonna kiriba kitukuvu. Bakabona ne baddamu ne boogera nti, nedda. Awo Kaggayi n'alyoka ayogera nti, omuntu atali mulongoofu olw'omulambo bw'abanga akomye ku kimu ku ebyo byonna kiriba ekitali kirongoofu. Bakabona ne baddamu ne boogera nti, kiriba ekitali kirongoofu.
What a nyama teka musikati.
Get meat put in your skirt and bring out to give us to eat. Shall we be able to eat? What about a dead body? Touched a dead body, they are serving meat after to us. Can we eat?
It
means what that word? People are not righteous if they share the word to us.
Evil
pastors who are thieves, they touch the word of God to give us and eat. They open the Bible. Pastors who are adulterers, who have been women, who have stolen tithes and offerings, they will wish only for themselves.
And
they open the word that we eat ourselves. After touched a dog, Bible God says, get away from there. I expect that one has been revealed. For you thought of it, how? Just be in women that they come, the Bible open for us, that they serve us meat, food of the word of God.
Haggai 2 verse 14. Awo Haggai n'alyoka ddamu n'ayogera nti abantu bano bwe bali bwe batyo era eggwanga lino bwe liri bwe lityo mu maaso gange
Katonda naye yabakoowa
abeera
mu bwenzi ne bakola obubbi
nebamala
ne babikula ekigambo
kye open his words. There is the word. I don't remember where it is very well. Who knows where it is?
Other
ones to read, they don't know even where it is.
You
speak what they are going to speak of it, they understand it.
Kagai esule yokuviri olunyiri olwekuminenya.
Kagai 2 verse 14.
Bwayogera mukama erana buli mulimu ogwe emikono gyabwe bwe guli bwe gutyo
buli kye bakola kijjudde obutali
butuukirivu
n'ekyo kye bawaayo eyo si kirongoofu
kaakati ne bw'okwata ebiweebwayo
oba
omala biseera
kasita
obeera nga toli
mutuukirivu
obadde mu bwenzi mbwe ate ojja kuwaayo
kimutyo
obadde mu bubbi
mukimanyi
abasumba omanyi bino tebakyabifaayakuŋŋanya sente oba gwera otuukiridde
gw'omu
ebibbo kasita bijjula
ngaabasibulanga
muddayo naye nga muzikirira
mugwawo
bwe nga mulowooza muwadde mukama
sente
Haggai esula eyokubiri olunyiriri lwa
15.
Kale nno mbeegayiridde mulowooze okuva leero n'okudda ennyuma ejjinja nga terinnaba kuteekebwa ku jjinja
tugikole tutya
tulowooze okuva careful thoughts from today
obedda tusaba sala
buli omu
bamusalabeko ku bikola bya
mukama
okuva ki
from today.
You
know, prophecies are within the word.
We've
been speaking today,
and
you think the word will not come. Think carefully from today. Today. Who are they going to begin from to pay good and to pay evil of what they have done? But
we
want to see of the glory of God.
Haggai esula eyokubiri olunyiriri lwa 15.
Haggai 2 verse 15.
Kale nno mbeegayiridde mulowooze okuva leero n'okudda ennyuma ejjinja nga terinnaba kuteekebwa ku jjinja
jjukira tugenda kuzimbagana
nga
kusinda mpita ekisooka esula eyokubiri
First Peter chapter 2
n'olwokusatu n'okukiira
verse 3 to down
tugenda zimbira ku jjinja eddamu ya mukama waffe
Yesu
era naffe ng'amayinja amalamu twagala okuzimba ennyumba
ey'omwoyo
naye nga tutandika olunaku lwaleero lowooza bulungi ku bikola by'abatume ne bannabbi
n'engeri
gye bigenda
okubaamu
Haggai esula eyokubiri olunyiriri lwa 15.
Haggai 2 verse 15.
Mu yeekaalu ya Mukama mu biro ebyo byonna omuntu bwe yajjanga eri entuumu ey'ebigera 20 waabangawo 10 gyereere
ebyo tubirabyeko
abadde
basuubira ebingi ne bafuna
bitono
osize nnyo naye ofunye
kitono
obadde owaayo naye nga
tolina
omuntu bwe yajjanga ery'essogolero okusena ebita 50 nga mulimu 20 meereere nabakuba n'okugengewala katuluddemu olw'17 nabakuba n'okugengewala n'obukuku n'omuzira mu mulimu gwonna ogw'emikono gyammwe era naye temwakyukira
naye leero tugenda kyuka
bwayogera mukama
tulabye ku bintu ebiggwawo mu nsi
muno
tulabye emmere nga zoononeka amatooke
ebisolo
biweddewo kuba
katulina bijingirire jingirire But church has brought all this. The word is finished in the church.
Pastors
are thinking of robbing and stealing
and apostles. Religious
people rather became a curse upon the world. For they are the ones who got stagnant first. After they failed, it became a curse in the world.
Kagai esule yokubiri olunyiriri lwa 18.
Kagai 2 verse 18.
Mulowoze mbega yiride okuva lero nokudde nyuma.
Okuva lero.
Right from today.
Naye mabega mumaso twagala yo bibi.
Ahead we want new things only.
Naye okuva lero okudde mabega
lowoza. Backward think.
Erolowoze kubigendo okudda.
Think of what's going to be coming next ahead.
Kuba ebyedda bikome.
For the past is ending.
We wadde osuubira ebiri mu kanisa tebigira kudda mu kulaawo.
Things in the church are no more going to happen.
Yakugambye okuva lero.
It's told you from today.
Ebikola byabatume ne bannabbi abyagala okubira bako.
And the prophets want to be seeing of them.
Omanya amaziga agagendo ba mu kanisa.
You know tears you're going to be in the church.
Maybe
you've still not seen what is happening.
Naye ofukabire ku mavivi go omukuka mu gabe ndaga.
Tell God to sample you of what is going to happen. That before you
walk,
sample me what you're going to do. I see.
Niyo musabe takulagira koko kubere kyokulabira.
If not show you as an example.
Wabona asaba okulaga ko obulaza
iyo olagira ko. He may sample you right from you.
Kagai esule yokubiri olunyirirwa 18.
Kagai 2 verse 18.
Okuva kuluna ko olwa 24 olwo mwezi ogwo mwenda.
Yakadde kadda. Ugenda mazi.
Okuva kuluna ko lwe basimba. Omusingi gwa yekalu ya Mukama mu kirowoze. Ensigo zikyali mu gwanika. Ensigo zikyali mu gwanika. Weewaawo omuzabibu n'omutiini n'omukoma mawanga n'omuzayituuni tekinnabala okuva ku lunaku lwaleero ndibawa omukisa.
Mukama agenda kuwa omukisa beetaaga omukisa.
God is going to bless they who need a blessing.
Era abadde bagulini.
And they who've been waiting for it.
Naye n'abekikoli mu babeera.
The day of the curse, let them wait for it.
Kagai esula eyokubiri olunyiriri lwa 20.
Kagai 2 verse 20.
Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Kagai omulundi ogwokubiri ku lunaku olwa 24 olw'omwezi nga kyogera nti yogera ne Zerubbabeli ow'essaza lya Yuda ng'oyogera nti ndikankanya eggulu n'ensi era ndisuula entebe y'obwakabaka ey'obwakabaka bungi era ndizikiriza amaanyi ag'obwakabaka obw'amawanga era ndisuula amagaali n'abo abagatambuliramu.
Praise Jesus.
Katumulinde Mukama.
Let's wait for the Lord.
Katumuke kugere byaffe.
Stand on our feet.
Tuyimuse sala.
Raise a prayer.
Mugaye Mukama twagala ikoye batume ne bannabbi.
Tell him Lord, one of the acts of the apostles and the prophets. Kubira
abamukanisa mu kiseera
kino. See them in the church this moment.
Kubanga tulabye.
For we have seen.
Nga teri muka abuntu wadde.
Nothing like barley and growing in it.
Ebiwe wine ebyo byakumba binyaze.
Tithes and offerings have been robbed.
Tuwaddeyo nga naye tufuna kumanya.
Given out and you got knowledge.
Wagala okuddayo okulaba kwe kwa batume.
You want to go back see the act of the apostles.
Kanisa we yakozesanga ebyaleetebwa ebikozesebwa bulungi.
Used what was brought and they were used well.
Era Mukama.
And Lord.
Olage ekitiibwa kyo mu kanisa.
Show your glory within the church.
Tafu omuyinza ebintu byonna tukwebaza. Olw'akaseera k'otuwadde. Tukugulumiza era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo. Weebale kabaka ba kabaka era Mukama wa bakama. Tujja gy'oli nga tusobola okwenenyeza. Okwetondera mu butali butuukirivu bwonna bwe tukoze. Si ffe ffekka ne bakitaffe ne bajjajjaffe abaasooka abeerimbika era abaabeera mu kkanisa nga bamaze okutuusa ebiragiro byo n'amateeka abayita mu maddiini n'enzikiriza eza buli ngeri era twenenya ne twetonda olw'obulokozi obuzze bufaafaagana emirundi mingi era nga tuzikiriza ebikola by'abatume ne bannabbi okubijja mu masekkati gaffe nga tukwegayira otusaasire otusonyiwe kubanga wayogera mu Beefeso essuula ey'okubiri nga twazimbwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi kye kigambo kyo ayi kabaka bakabaka. Nga bw'oyogera mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu tewali musingi mulala gwakuteeka wabula Kristo Yesu Mukama waffe era ng'oyo ekigambo eyambala omubiri mu Yokaana 1:14 eyajja mu muzingo gw'ekitabo era nga bw'ayogera mu Yokaana 5:39 ebyandikwa byonna byogera ku oyo oyo gwe musingi omukulu abatume ne bannabbi bwe baakoleranga Mukama watusuubizza okuva luli oyogera nti ekyabulayo mulundi gumu kitaffe okulabisibwa okole mulundi guno ogusembayo. Oyogedde mu kaga essuula ey'okubiri ekitiibwa ky'ekkanisa y'oluvannyuma kirisinga kiri eri eyasooka. Twalaba batume ebikola bye wakola ne bannabbi bonna okutandikira ku Musa n'okutambula nabo mu lugendo lw'e Misiri era twalaba Mukama waffe Yesu bwe yalabisibwa ebikola by'abatume byonna tuwabire naye ku mulundi guno mu kitiibwa ky'ekkanisa eky'oluvannyuma sebo kabaka bakabaka tutandise okuwulira ne tumanya ebiweebwayo n'emu eby'ekkumi ebyalina okukozesebwa era tulabye mu pita ekisooka ekyokubiri essula esooka tetuwengayo nga twongerako okukkiriza era nga tuwaayo mukama no nga tweyongerako okumanya okugumingiriza n'ebiringa ebyo bingi era sebo katonda afe n'okulaba nga tukozesezza bulungi kubanga bye tukozesa mu nsi muno ne muggulu wetubeera benkanya ku nsi ne muggulu tunaabeera bwe tutyo tusaba osonyiwe bonna we tukoze ebitasaana wetutabadde benkanya wetutabadde bagumiikiriza sebo kabaka bakabaka osonyiwe era osaasire obutali butuukirivu bwonna ekkanisa yo bwetazimbiddwa mu bwetaavu bwonna kubanga osoose okututegeeza malaka essula ey'okusatu olunyu lw'omunaana paka olw'ekkumi tuleeta kimwa gy'ekkumi mu nnyumba yo oleme okubulamu ekyokulya mukama twanyaga ebyo tuli mu kkanisa yo be bantu bo kubanga oyogera mu bakolisi ekisooka essula ey'okusatu 16:17 oyogera nti temumanyi omwo muli yeekaalu y'omwoyo wa katonda era nga yeekaalu ya katonda ntukuvu naye mmwe sebo kabaka bwe twasooka okutegeera nti nno tuli nnyumba yo ekyo nno kyatuvaamu kusooka ne tuwaba emirembe si mitono kubanga twabizibwa okuva ku mirembe egy'edda mu 312 bwe basooka okuzimba St Peter Basilica mu Vatikaani sebo katonda ffe ne bazimba ekizimbe ne bakiyita ekkanisa ne tuwaba ebiseera bingi era abantu ne bagobera ebizimba okubeera ekkanisa ne bazimba ebyo ne banyiriza era sebo twali bamu ku abo ab'emirembe egyo bwete bwe twakola so ne twazimba ekkanisa yo entukuvu gyogenda okudda okunena gyebafiiriira gyoyogerako mu Befeso essula ey'okutaano 22-25 oyogera nti watufiire ekkanisa olyoke ojanjule nga ntukuvu era nga tulina bbala niwankubadde olufunyiro sebo tusaba osonyiwe era osaasire mukama wa bakama kabaka wa bakabaka kubanga twasooka okulowooza ekkanisa y'okuzimba byebizimbe emakuŋŋaaniro ago agabeeramu abantu naye kabaka wa bakabaka ekyo wakyogeraku mu Yokaana essula ey'okubiri oyogera nti mugimanye zimba ennaku essatu mu kuzuukira kwe wazuukira era naffe abaazuukiramu naawe mubakolosaayo essula ey'okubiri 16 n'okukwira ogamba nti twazuukiramu naawe era nitufuuka ekkanisa ey'omwoyo we wewatumamibwa abatuma essula ey'okubiri tusaba olusonyiwe era otusaasire obutali butuukirivu bwonna kubanga tetubadde benkanya abasumba bonna ne bannabbi n'abatume bonna abalowooza okuba n'ebirabo eby'omwoyo okusookera dda mu madiini n'okutuukira ddala gye tuli kabaka kubanga ne twazimba kkanisa twazimba bizimbe newankubadde nga bayogera ku byo tebiribeera ekkanisa gy'ogenda otwala sebo katonda ffe weyogera mu Mataayo 24 oyogera nti tekuli bajenyana nimu eririsigala ku linene waalyo naye mu Isaaya wafulumya obunnabbi bwe tulitambuliramu era bwe tuligwanidde leero okutambuliramu mu Isaaya 4:5 oyogera nti walibeerawo weema eribayamba eri omusana obutabookya olubugumu okuba babuukirira era wamu mukama ng'oyogera nti empewo erimu okuba ku ntago newankubadde enkuba okubakuba era nigisaako ekitiibwa kale ekyo nekibeera eweema eyamba abantu bo era ekkanisa yo mwetukuŋŋaanira naye mukama twalekawo eno ekkanisa netuzimba ebizime netuyoyota n'endabirwamu netukola byonna nga bwolabye mu myaka si mitono kubanga olina woyogerera mukama ng'abantu bo tukwerabidde ebiro si bitono naye mukama tubadde bwetty ebbanga lyonna era tukusaba kitaffe omuyiza ebintu byonna mukama waffe yesu osaasire osonyiwe obutali butuukirivu kale mukama otuzza obujja aye omwoyo w'amazima obaddewo okulumirizanga ng'otukakasanga ekkanisa yeffe naye mukama tetwakuwuliriza omwoyo w'amazima tusaba otusonyiwe era otusaasire obutali butuukirivu obwonna kale okkirize okudda mu masekati g'ekkanisa eno ogiwe ekitiibwa kye wasuubiza eky'oluvannyuma nga bw'ayogera mu kisibo katonda ffe omulamu ng'osinzira mu Kagayi ogamba nti ekkanisa y'oluvannyuma ekitiibwa kyawo kiribeera ky'amaanyi mukama tulabye nga terimu kabuntu ng'ekibuuzo kyo bwe kibadde mu Kagayi essula ey'okubiri era tulabye obutali kabuntu nga bawemula mu makanisa nga bawemula sibo katonda ffe era nga babba era nga banyaga era nga bambadde obwereere bwabwe nga buyisa wabwebwe era obunyazi obungi n'obubbi ne bulabikira eyo kale okuwonyezebwa kw'abantu bo ne kubeera okw'okusasulira ng'oyogera mu Matayo 10 baweereddwa bwana ewe buwebuwa tulabye bingi mu kkanisa yo mukama naffe bwetyo bwe twalina okutambula nga tugobeera bakitaffe ne bajjajjaffe naye wasaasira n'osonyiwa era obutali butuukirivu obwo n'obusaasira n'obikkula amazima g'ekigambo kyo nga bwe kiri leero kyetuva tukusaba mukama ng'osinzira mu new generation okwetoola ensi yonna okulangirira olw'okuddako omukama waffe yesu osooke otujjuza ekitiibwa eky'ekkanisa eyo ebikwabatume essula ey'okutaano bwe watta abaali abanyazi n'ababbi abeerimbikanga mu kkanisa yo n'oli okolaga obuyinza bungi n'amaanyi mangi mukama sebo ne bayinzanga obuteŋŋanga okumala gayingira mu kibiina ky'abatukuvu okujjako abamaliriranga baayitangamu ne bawonya bangi ku nguudo
kama tulaba ekitibwa ekyo tekikyaliwo kubanga abawonyezebwa kankano tebakyawonyezebwa ku bubwa ggulu wabula bawonyezebwa ku lwa Baali era bannabbi b'obulimba n'abatuma ab'obulimba abagaba ebyamagero n'obubonero naye nga batyamya abantu bo babayogera mu kyamateeka 13 be bayitiridde obungi naye mukama tukusaba ggwe eyawonyanga awatali kusasula awatali mukama saddaaka yonna kale olabisibwe oze ekitiibwa kyo oyimuse ekigambo kyo nga bwe kiri mu Bayibuli mukama olabise ekitiibwa kyo tukusabe mukama okutanula leero nga bw'oyogedde mu kigambo kyo mukaga yesula ey'okubiri okutanula leero sebo kabaka bakabaka ejjinja nga lina tuteebwa ku jjinja waalyo nga tuzimba ekkanisa y'omwoyo nga naye jjinja ku nsonda ekristo otanule okukola era oyawule akuweereza n'atakuweereza nga bw'oyogera mu Malaki esula ey'okusatu 18 ng'oyogera tiwe mulidda mulyawula aweereza katonda n'atamuweereza omutukuvu n'atali mutukuvu sebo tukusaba ng'okomya ebikola abatume ne bannabbi kale osasule era abantu babadde bakulindiridde okulaba tubadde ba mirundi ebiri mubaddemu abakulindiridde abalekeredde obubi bwonna balekeredde obutali butuukirivu bwonna era bakyaye ekibi babalinza okulaba obulungi bwo mukama bwebatambuliranga mu bannabbi n'abatume naye wabaddewo abakusoboza nga banyoomerwa ekkanisa era nga bakola byonna bye beetaaga mu kanisa eyo kale nga bamuda kale nga bawemula kale nga bakola byonna ebitali bya butuukirivu kale nga banyaga era nga banyaga bamulekwa ne bannamwandu abagibwako ebintu byabwe abanyaga amayumba n'ebizimbe bano badde bakusongoza nga baagala okukulabako n'omukono gw'okukoloddwa kuwagolola kwa Ananiya ne Safira okulabika ng'oleeta obutuukirivu mu kanisa ogolole omukono gwo okulabirira abalungi okulaba ebirungi ogolole omukono gwo okulabirira ababi okulaba okusasula kwabwe n'okunenyezebwa kale banayinza okwenenya eri abo abategera okunenya mukama sibu katonda affe n'abagenda okwenenya basobole okwenenya ekitiibwa ky'ekkanisa yo kiryoke kikomewo kale erimu okulabika weetali mukabuntu mu masekati gaffe mukama abantu bo abakuyanira mu nsi yonna era abadde bakulindiridde nga tukyaye ekibi tusaba okula ku bikola by'abatume obulungi obwereere abantu abaafunanga bye beetaaga munamu ne mukuweereza abantu sebo katonda affe bewa bonna buli omu n'atayinza kubanga yeetaaga kale wakola ekkanisa ey'enjawulo era ey'ekitiibwa tusaba ogikubisemu mirundi ebiri mulinnya lya mukama waffe Yesu amen.